Double Six.
Oh. Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijihisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. We nipe dawa, mima utu tisijelewi, oh my god. Shidani, nimekulea bizini. Shidani, baby uko moyoni. Wewewe,
nakupenda we, nakutaka we.
Hasira zangu na vituliza, ukiongea nasikiliza. Yote sababu ya upendo, Billy Billy baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo, kiukweli napendwa. Nachanganya na haya mara. Kulea bizini. Shidani, baby uko moyoni. Wewewe,
nakupenda we, nakutaka we.
Na.
Kwako sijiwezi. Oh my love.
Oh my baby.
Mpenzi we,
no.
Roho yangu we.
Yeah.
Kwako sijiwezi.
You know more not. You have it to be clay on to be clay. Do not lose my time. Tell me what you do. Me no. You be running no two. For your love here, yeah, good day. Oh, I go day. Show me your smile. I will love you today and tomorrow. But j'en peux plus to be in your friends.